superstar bongo, superstar nyoso, nje chupa sirok, ndani kaweka gongo, hey. Superstar fioko, superstar konyo, eti mpelekee moto, kumbe anapaka mkongo. Ujanja ujanja mwingi kasungura, mastaa bongo napenda kiki kuliko kula. Sikujazo kaja zika na apartment Masaki, kumbe na katalika. Noma, ukipewa show na kamia, mfuko mtupu, jimu na beba kilomia, na hindo Tanzania, viewers milioni kaka ndani ya lisa unatania.
Yo kama kawa, ustawa bongo mikosi, gari anaendesha chawa ila kadi anayo bosi. Ndomana si shangai atawa kilosti, mana yuko radhi asire aende photoshoot ili ya post. R.P. zila sala sala, singeli ya Kiingereza, kinata kutoka Mtwala. Na wanajala wala wasitupigwe mikwara, umadem zao shepu kajala sura abdala. Nasikia dili macho matatu, kiwanja una ila simu yako milioni tatu. Ni akili ya upumbavu, dada, unanunua nywele laki sita afunakula chikikavu.
Siwezi kufiki maisha, ono ni atari, nikifanye nimeshiba kumbeja akali. Eti shopping Dubai, tunaishi kwa kubeti maisha kama kamari.
Bongo,
tunaishi kimi chongo, tunaishi kimi chongo.
Bongo,
wa utabeli na uongo, wa utabeli na uongo.
Made myself a brand kama sito K Bongo, majina mengi kama vile Mkongo. Just to let you know, mi waga silewi sifo, tajua mini nani la siku nkikwe pipa. Fright mode na kapshe nyingi zene nyodo, so you know Bongo na ntazama role model ahead of my time. Mana wana fake ndo ni hishi, this nigga get mad hata kwa lolote wanitishi. Special appearance nipo ghetto na jibrandi, nikitoka kidimbu picha nyingi Hennessy na mani. Na waza makikikiki kukinukisha, na waza kutrendi, na waza kwa bele bila tisa. Wengi ona nita chawa, sawa mkosei, nipo na fledi China, tupo tunavunja bay. Nilisha jimeja kunta, bada siku tatu nkafufuka. Bongo mna sawe, sasa leo ntakumbusha.
Sambo, na indo bongo superstar, bongo super nja. Wasani wengi walevi mtani masupa ba, wanatutisha tisha, mitandaoni mapicha picha. Bado wanafunzi na wanajita maticha kicha. Na sana ya bongo,
daku daku,
yani ni
chafu chafu.
Kitaka kutoboa kuwa chawa pigwe. Na ukisikia sembo, jua kimesha nuka. Mwana natoka guesti na shuka zisha chafuka. Wambie wapenda nyama sinza kumekucha. Na ukileta shobo unapelekwa kimara bucha.
Siwezi kufiki maisha, ono ni atari, nikifanye nimeshiba kumbeja akali. Eti shopping Dubai, tunaishi kwa kubeti maisha kama kamari.
Bongo,
tunaishi